ereyadii iyo laxanki daahir cali suu codkii macaana faysal maxamed mataan faysal hanad iyo muusigii xasan cujeer cajabi studio baana in nairobi
Are rahapura mi, aha, aku belu takio, aha.